kadaja kamenona, nyuma kamungwa kameshona, kadaja kamenona, nyuma kamungwa kameshona, nataka nimbe na wewe leo nsikilize, kadada, chonde dede dede moyo nitulize, kadada, kama ikiwa ya moto nipe nipulize, kadada, mimi bwegege gege kwako nimalize, kadada.
Hey, akisema afungue duka kadada, we bona watu watacha change, tajikuto na choma pesa tu baba, watu na teleza kisenji.
Sura kisoma lishe punyama nyama tele, tele, chachanduka chumbali na mchome atetele, tele, putururu msonobali na mfungia kwa mbele, mbele, kulia na rosali kushoto fundo la ndele, ndele. Adana, taratibu sinikimbize basi, adana, mimnyonge sijazoe ya gasi. Mungu kamumba kadada, kadada.
Na Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Reni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada.
Amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona,
Akibana nywele ya makizi achie.
Kadada, kadada.
Lalewa bila kunywa akikuangali.
Kadada,
anata kunipa jifanya mchoyo, takuniendesha endesha kitoyo, navyo tingisha tingisha yoyoyo, takundatisha datisha nifulu, kwa kupendeza kama na kumoa, tamade mwezake max wanatoa, mwona japa kameka pukapoa, sasa usimkute amesha jipodoa podoa. Kingine nampendea mtu wa fashion, fashion, mambo flani flani ya kisasa. Subiri wone action, action, akiinuka kitembea nyuma kwasa kwasa.
Sura kisoma lishe punyama nyama tele, tele, chachanduka chumbali na mchome atetele, tele, putururu msonobali na mfungia kwa mbele, mbele, kulia na rosali kushoto fundo la ndele, ndele. Adana, taratibu sinikimbize basi, adana, mimnyonge sijazoe ya gasi. Mungu kamumba kadada, kadada.
Na Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Reni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada,
amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona,
Kine nampendea mto fashion, fashion, mambo flani flani ya kisasa. Subiri wone action, action, akinuka kitembea nyuma kwasa kwasa.
Comic Slicer.